Yes, he was one of Katonda.
Praise Jesus, children of God. How have you been in the name of the Lord Jesus? And how is your lives? And what about your bodies? Is anyone having a weakness? Well, let's pray a prayer God to do them good. Father Almighty, we glorify you and we thank you for what life you give us, Lord.
You
told us in John 10 that we came, we may have life, and life which is complex.
Lord,
we have appeared with people with weakness.
We
ask, have mercy and forgive everywhere there is unrighteousness.
Ogabire amanye mbiri
gabo mukama agomoyo mutuku kubanga
yogeranga agamba
omwe mutuku
bwalijja
aliba wa amanyi
sebo bawa amanyi
ere mbiri
gabo giwa amanyi okuwangula endwadde zonna okuwangula obunafu bwonna
mu linnya
lya mukama waffe Yesu
amina
mukama akuwa
omukisa.
Yes, you was when you
praise Jesus so much. Welcome back wherever you
passed.
Let me expect your movement. The lamps on the top to lighten the nations. And they see the glory of the Father. I speak, you display the wisdom of God, the understanding of God, which is in the Word. The
counsel
of God wherever you passed. Let me expect you've seen those who are good and perverse, and you gave them the counsel in the Word.
There are
those who are good and weakened, enlighten them in the power within the Word. Those who are headed destruction for lacking knowledge, enlighten into them to know God, which is in the Word, which gives light in all.
Expect
there are those who have lightened the fear of God,
and
you told them to hate evil, for the fear of God is to hate evil. Expect the Spirit of the Lord has lightened in you,
and
is lightened to all the others, and they shifted from worshipping any other thing,
and
they worship God the Father and the Son as the best in the Spirit and truth. Now that light, let it never get silenced in you,
but
lightens to lead you always
until
of lessons reaching to eternal life, and still it lightens to others,
that
they reach the blessing reaching to eternal life, in the name of the Lord Jesus. Thank you for coming. We are moving on in our journey of heaven. The journey of heaven is my journey and your journey.
It's
the journey of those who lived before us.
It's
a journey of us living now and those going to be coming, to reaching the coming of the Lord Jesus. Even though not many of the people who have discovered that journey in the different centuries past and the century we are in, not many have discovered that journey. Even though there are those out reading the Bible and they read in 1 Timothy 6:7 and they hear that we brought nothing and we shall go back with nothing,
but
they have never gotten a question, where did we come from and how can we make it back home.
Now,
many perhaps think they began in their mother's womb, but the Holy Spirit expressed in Philippians 3:20 that truly our home is in heaven. Now we were there before. We are here to reconcile with the Father, that we go back to the kingdom of heaven. Remember in 2 Corinthians 5:15-17, and Christ is within us,
draws
us to reconcile with God.
So
now we are on this world, that we can reconcile God back with the Father in heaven, in our home country, but not many reconciled with God for not knowing that they were living in heaven,
and
never discovered reason why they were brought on the world. Our Father speaks much of the children who get lost, and speaks in Jeremiah 22:10. Do not cry for the one who dies, neither the one who goes, but weep for they have not made it back to their home country. Now they have gotten lost in hell, many of them, and they are waiting judgment of the lake of fire. Praise Jesus.
God.
But God has given us grace, and this time with the journey of heaven, it was moved through the Bible for 7 years to remind us, and he sent us the book of remembrance to understand truly our home is in heaven. We are highly blessed, even though
you
don't discover its value right now, but the day you will check out of that body, when you know the highest value, knowing that your home is in heaven, and that you are meant to get back there. For you find your colleagues who checked from the body and they have not made it back home, and they drag them to take them in hell, and you are taking the glories of the chariots in the kingdom of heaven, and then you'll see the value. This time while still in this body, we who gather know things of the journey of heaven, we who are safe to get back to heaven, we are taken as if we've not done a worthful thing. Now, some people in gathering money, who build buildings, and those who got nations, they pass us now and say, those people waste a lot of their time.
But
remember in Luke 16:19-25. The seasons of realizing your value, of deciding to choose believing God. For the rich man discovers it late. Lazarus and Abraham were on the right track.
Yes, he was.
Praise Jesus. And he said, friend,
said,
Lazarus, give me a drop of water. I'm not well. But they told him, friend,
on
the world, you never minded you ate your own things. Lazarus too is now being rejoicing. That is the difference between you and me, us. You can't come these days, we can never come those days. Right now we are all on the world, and we are with them.
But
the seasons of separating, they will come.
But
we, God, has only done us good. Remind us this, our journey of heaven. In the name of the Lord Jesus. Now we want to appreciate ourselves before God. And we thank Him with our hand clap. Remind us our home in heaven. And we never get destroyed. Like the era's back, our police passed through. And after that, they move on to get lost. But God has given us the highest grace. Many people have mercy, and they get the mercy of eating food, and they get the mercy of traveling abroad, and they get the mercy of building the houses on the world.
They have
got grace to get back to their home country.
And
we God need to be highly blessed.
Hallelujah.
So, multitude of blessings. All the blessings reaching the major blessing. Eatings we eat. We have houses and we got to get more. Cars and to get more others. But it's most important we have our hope of heaven, which is the best of all.
Yes, he was winning.
Praise Jesus so much. We are still in the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God. We've seen much
of
the angels and their works. And our Bible reader, Pastor Robina. We love you all in the name of the Lord Jesus. We bless in the new generation with the full knowledge of God to move on to reach unto you the journey of heaven. It's my journey and your journey to get back to our Father in heaven. But in all what we've studied, we've already reached the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God. We've studied much on this city, and we reached on the groups of the holy angels, the seven groups of angels and their works. We've studied their sacred codes of every group. And today we want to wind up being explained. Praise Jesus so much. The sacred code of the seventh group of angels. The angel of the seventh trumpet. The last trumpet. And the angel with the seal. Of the God. The angel of the seal of the living God.
Yes,
praise Jesus so much.
So Mukama agenda tukola obulungi.
Now God is going to do us good.
Mukumanya engeri ba malaika bano gye batambulira mu kodi
eno. Know how angels move in this court.
Yes,
praise Jesus so much.
Kodi eno bwe besoma egamba.
God reads, it says, in Revelation chapter 3,
eyogera bweti.
It speaks this.
Revelation
3, verse 14.
Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Laodikiya. Wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo Amina, omujulirwa omwesigwa, era ow'amazima, oluberebere lw'okutonda kwa Katonda.
Yes, yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much. The seventh angel,
who
holds the last trumpet, the seventh trumpet, together with the angel of the seal, he who holds the seventh bar, in the era of the Acts, was in the church which was at this place, the place of Laodicea.
Yes,
praise Jesus so much. And they had that their court. As we want them to get back work in our midst,
we
want to seal the saints of God.
So,
now we must know of this court and together to explain it.
And
that says the Amen.
Atugezaako okutegeera ani amina.
And try to know who is the Amen.
Naye nga tumanyi bulungi nti amina ye Kristo Yesu.
But we know very well Amen is the Christ Jesus.
Era nga tuzuula ddi lw'ogamba amina.
We discover when you say Amen.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Eri ekyo ekitegeeza nti Yesu.
And that which means that Jesus.
Kyekitugambako nti amina.
Is what we say Amen
upon. Kubanga kyekituufu.
For that is the right thing.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ava ayogedde nti kodi eri bw'ati bw'ayogera amina.
Because say that thing as the Amen.
Omwesigwa,
the faithful,
omujulirwa w'amazima,
the true witness,
entandikwa y'okutonda kwa Katonda,
the ruler of God's creation.
Yes, yebaziwe.
Praise Jesus so much.
Entandikwa y'okutonda kwa Katonda,
the end of God's creation.
Yes, yebaziwe.
Praise Jesus so
much. So kodi ewe tunaba tugitegedde.
Now when we've got to understand that call,
tutegedde ddi lwe tugamba amina.
We understand when we say Amen.
Tutegedde ago ge mazima.
Understood that that is the truth.
Era ye Kristo.
That is the Christ.
Lwaki tulina kuba nga tusoose tutegeera ekigambo
ekyojjukira
ekintu kimu
nti
malayika ali mu kibinja kino
eky'omusanvu
malayika wa siiru
ng'akola
wamu n'omwoyo omutukuvu
okusiiringa
abaana ba katonda abatukuvu ba katonda
abasiiringa
oluvannyuma lw'okuwulira enjiri ey'amazima so bw'obanga owulidde amazima n'amazima oyo ye kristo era lw'ogamba nti amiina so togamba amiina ku buli kigambo
kyonna
wabula awo wennyini awali amazima
kubanga
mu kugamba amiina
oba
ogenda mu maaso n'okukakasibwa nti oweebwe ensiru ya
katonda
yesu yeebazibwe so nga bwe twasooka okuwulira mu beefeeso
beefeeso
essuula ey'okuna ku lwa 30 omwoyo omutukuvu atusiiringa
naye
agenda mu maaso okukolagana ne malayika ono
ow'ekibinja
eky'omusanvu malayika ow'essiru ya katonda so nga kkoodi yaabwe bagitambuliramu bulungi
owoogambira
amiina ogambye mu mazima g'ekigambo kya katonda ofuna ssiru ya katonda yesu yeebazibwe nnyo natuwulire
Abefeso sura y'okuna onyolwa 3.
Ephesians 4:30.
So temunakuwazanga mwoyo mutukuvu wa Katonda eyabatekesa kakabone okutuusa olunaku olw'okununulibwa.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Tulina kunakuwaza mwoyo mutukuvu.
Grieve the Holy Spirit.
Atutekesa kakabone.
By which we are sealed.
Teekako ssiru ya Katonda
okutuuka
ku lunaku lwe tunanunulibwa ne tuggibwa mu
nsi
naye ng'ajjukira
nti
malayika ono nti omwoyo omutukuvu bw'aba
atusiiringa
akola ne malayika mu kibinja kino
eky'omusanvu
malayika wa siiru
alina
ekkalaamu
y'omuwandiisi
yesu yeebazibwe
so
n'olw'ensonga eyo engeri gye tuyinza okunoonyamu obutanakuwaza mwoyo
mutukuvuwe
butadda ku kintu kwegamba ekintu ekitali amiina togamba nti
amiina
yesu yeebazibwe ekintu kyonna nga tekitegeeza mazima
nga
tekyogera kristo
kubanga
yesu gwe mazima
era
yajja muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako so mu ebyo byonna
olina
okufuulaba ng'ebintu by'ogeramu amiina byebyo abitegeeza yesu amazima agali mu kigambo okusobola okuba nga osiiringibwa ne koodi y'ekibinja kino kya malayika
b'omusanvu
abalina siiru ya katonda kubanga buli bakuteekako siiru ya katonda oba olimu amiina eyo yingira obwakabaka bw'omuggulu
and you have the amen which enters the kingdom of heaven
okakasiddwa okuyingira
and you're proven to enter
yesu yeebazibwe
praise Jesus so much
so nga bwe tusoose okuwulira
like we first heard
nti omwoyo ono yakolagana omwoyo omutukuvu
that the Holy Spirit
akolagana ne bamalayika bano mu kibinja kino
works with his angels in this group
eky'omusanvu
the seventh group
malayika wa siiru
the angel of the seal
okusiiringa abaana ba
katonda
abatambulira mu koodi yaabwe
tikwati
bwayogero yaamiina omwesigwa era omujulirwa ow'amazima entandikwa y'okutonda kwa katonda bwe tuba tusoose okunnyonnyoka engeri gy'ofunamu siiru ya
katonda
osobola otegeera lwaki koodi yaabwe erimu bwati bwayogera
amiina
omwesigwa kubanga talijjulukuka n'ewuli
badde
era omujulirwa ow'amazima ajja okujulira ku mazima gonna
gonna
era nga yemubereberye w'okutonda kwa katonda so mu byonna kye tulina ofuba okulaba nga tubeera mu njiri eyitibwa
amiina
ayitibwa kristo yesu yeebazibwe kubanga olw'okuwulira enjiri
eyo
eyitibwa amiina
amazima
yesu
yeebazibwe
malayika owa siiru aba ajja kuteekako
siiru
yesu yeebazibwe nnyo kyovulaba nga atukuutira nnyo mu
beefeeso
essuula eno esooka
n'agamba
nti bwe twasooka okuba nga tuwulira
enjiri
olwo nno tulyoka tuteekebwako siiru
so
buli lwe tuwulira enjiri
ey'amazima
ne tugamba amiina tuba tugamba nti oyo kristo amazima gennyini We are getting
on to be proven to be put upon the seal of God.
Yes,
praise Jesus so
much.
I want you to take the word amen as a major
one.
And that amen is the Christ. That's the truth within the word.
Yes,
praise Jesus so much. Let's read Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians chapter 1 from verse 13.
Era namwe muye bwe mwawulira ekigambo ekyamazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne mutekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Nti bwe twawulira mu Kristo Yesu enjiri y'obulokozi
bwe. Christ Jesus, the gospel of salvation.
Netugamba nti amina we wawo.
Said amen.
Yoyo Yesu.
That is the Christ.
Omoyo mutukuvu ngatuma malaika wa siri.
And the Holy Spirit sets the angel of the seal.
Agenda asiri nga abaana ba Katonda.
On seal the children of
God. Abasobola okwawulira ddala enjiri eyitibwa amina.
Who can separate the rightful gospel called amen.
Enjiri eyo nga ge mazima.
That gospel is the truth.
Nga ye Kristo Yesu.
That's the Christ Jesus.
Nga kye kigambo kya Katonda.
That is the word of God.
Nga si bibozi.
And it's not stories.
Yes, you must
praise Jesus.
But you
first ask a question here.
How
long I've moved under the sun?
Or where I've
gone to fellowship?
I dare
think, when can they put upon me the seal of God?
Yes, you must
praise Jesus.
But
some things we never thought of them.
So
if you knew of it,
you
wouldn't have gathered fellowship from any place.
You
would have remembered
that
he put upon the seal of God.
You have
read the truth which is called amen.
That
is the Christ,
the
word of God.
After
we had the gospel of our salvation,
we
were put upon the seal.
God
sealed by the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus.
So Jacob Kubera Mujiri Yamazim.
More you are in the gospel of truth.
Nemazimoyonga Christian.
That truth is the Christ.
Gamba amina.
Are going to say amen.
Akati Abatamulira Mukodi Yamina.
Those who move in the code of amen.
The
seventh group of the angels.
Araika Wekone Yomasa.
Angel of the last seventh trumpets.
Konde Yomufan.
The last trumpet.
Ne Maraiko Wechibi Chomasa.
And the angel of the seventh bow.
Aina Siruya Katina.
Who holds the seal of God.
Aitamuna Kwandi Kamusiwe.
Pass it through and put the seal upon you.
See
that seal,
when
makes it through the scriptures of truth, that's why they say right moves with the writer's keys.
It
can put in you a precious stone within you. All scriptures, it gathers them in you, the scriptures of truth, and out of them it makes a stone for you.
And it's
engraved upon you the name which you don't know of.
Yes,
praise Jesus. Right now, most of you have discovered the names. Discovered some apostles. A second name you have to realize while in Jerusalem. That one you will know it upon that stone.
Yes,
praise Jesus so much.
So seal ya Katonda.
Now the seal of God.
Pull
upon you when you are in the words of amen. The words of Christ and they
are
in you.
You too,
hearing you heard them and it's him and you said he is the one. And you said amen.
So now,
many of the children of God right here.
They
say amen where there is no word there. And they don't know amen is the Christ.
And
though they have not spoken of Christ, you just speak out amen. Though they speak of him not righteousness,
you
move on to speak amen.
Yes,
praise Jesus so,
so
much.
Amen, abere mazima.
Now amen is the truth.
And
you prove that is the Christ.
Then you go funa seal.
Then you can get the seal
of
the Holy Spirit.
Right
from the seventh angel.
He
holds the seventh ball.
Which
is the writer's key.
And
then him after hearing the gospel.
And it
begins to fill within you.
Reaches
the time he comes, works the seal upon you.
n'agiteeka mu jjinja nga lyakaayakana ng'emyomusanvu bw'ogiraba. Yesu yeebazibwe nnyo. Olugendo lwe nsaba olwegendereze mu kiseera nga tusoma ku malayika ow'ekibinja
eky'omusanvu
ne koodi yaabwe
bwati
bw'ayogera ya
amiini
omwesigwa
omujulirwa
ow'amazima entandikwa y'okutonda kwa
Katonda olina
okulabika nga weegendereza okusooka akagambo ako
amiina
kubanga okuteekebwa kwa siiru ya Katonda
kuli
mu kuwulira enjiri
y'obulokozi
amazima ag'ekigambo kya Katonda
of the word of God,
Mukama waffe Yesu
the Lord Jesus.
Awo ne tugamba nti amiina.
And then there we say amen.
Kubanga siiru yo
for your seal,
ekakasa nga oli mu mazima.
It proves you are within the truth,
okakasa nga oli mu Kristo Yesu.
It proves you are in the Christ Jesus,
ng'oli mu amiina.
And you are in the amen.
Yesu
yeebazibwe. Praise Jesus.
So bwe twogera ku malayika oyo,
and when you speak of that angel,
mu kubikkulirwa essuula eyo 15
Revelation 15
n'olunyi olw'okutaano
and verse 5
n'olw'omukaaga
and 6
Mukama ayogera bw'ati.
God speaks like this.
Kubikkulirwa essuula ya 15 olunyi olw'okutaano.
Revelation 15 verse 5.
Oluvannyuma lw'ebyo nendaba yeekaalu ye oluvannyuma lw'ebyo nendaba yeekaalu eyaweema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa. Olunyi olw'omukaaga. Ne muva mu yeekaalu bamalayika musanvu abalina ebibonyobonyo musanvu nga bambadde amayinja amalongoofu agamasaamasa era nga basibiddwa mu kifuba enkuba eza zaabu. Olw'omusanvu. Ekimu ekyo ku biramu ebina ne kiwa bamalayika omusanvu ebibya musanvu ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda. Aba omulamu emirembe n'emirembe.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Bamalayika bano omusanvu.
These seven angels.
Abalina ebibya obw'obusungu bwa Mukama.
Those be the balls of the wrath of God.
Tutunuuliddeko malayika oyo w'omusanvu.
We look at the seventh angel.
Lwaki siiru ye eyitibwa naye ekibya?
Why is he still called the ball?
Buli muntu yenna anaasiŋŋanibwa nga talina siiru ya Katonda.
Every person will be found without the seal of God.
Aba alina okubonyaabonyezebwa.
They must be punished,
commanded to
the lake of fire.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kyova laba nti bw'oba ofunye siiru ya Katonda.
That's why when you get the seal of God,
oba omaze okuggibwamu abo abagenda okubona.
You've already been blotted from both to be tormented.
Oba olondeddwa.
You're chosen.
Ng'okakasiddwa n'okakasibwa.
And you're proven.
Kubanga eyo siiru gy'oba olina ekakasa ng'oli mu amiina.
But that seal you have, it proves you are in the amen.
Oli mu Kristo Yesu.
You are in the Christ Jesus.
Oli ttabi lya Yesu.
You are a branch of Jesus.
Teryatemebwako.
It wasn't cut off.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
So malayika oyo.
Now that angel.
Alabika nnyo mu kitabu kino eky'okubikkulirwa essuula ey'omusanvu.
He has much in the book of Revelation 7.
Kubikkulirwa essuula ya musanvu.
Revelation 7.
Olunyiriri olw'okubiri.
Verse 2.
Okubikkulirwa essuula ya musanvu onyo olw'okubiri.
Revelation 7 verses 2.
Nendaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja. Onyo olw'okusatu ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Malayika oyo wa siiru ya Mukama.
The angel of the seal of God.
Malayika w'omusanvu.
The seventh angel.
Ye kugamba ensolo singa yagwa nawo.
This world would have passed out long time.
Kubanga bamalayika abana abakutte ensolo n'enyenzi.
The four angels holding the four corners of the world.
Yesu yalinnya mu ggulu.
When Jesus ascended.
Bo baali batandise okuta empewo eyingire mu
nsi. They began to lose oxygen and free wind to enter the planet Earth.
Malayika wa siiru ya Mukama n'abuusibwa mangu.
Angel of the seal of God was flown quick.
N'agamba.
And he told them.
Mulindeko tumale okusiringa abaddu ba Katonda.
Wait that we first seal the servants of God.
Abaana ba Katonda.
The children of God.
Maluba tekako siiru ku byenye byabwe.
Must put seals upon their forehead.
Naye nga jjukira w'oluganda.
But remember brethren.
Tusobola funa siiru ya Katonda.
You can never get the seal of God.
Okujjako ng'osoose n'owulira enjiri ey'amazima.
Except you first heard the gospel of truth.
Enjiri eddibwamu nti amiina.
Which out of which we get the amen.
Amen, Christ Jesus.
Amen, Christ Jesus.
Yoyo chigambo cha Katonda.
That is the word of God.
buli bwogamba amiina
bwogamba
yo kigambo kya katonda
mukama waffe
yesu kristo eyajja mu muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako akasiraba bulijjo obadde otera okubigamba
gy'obeerera
buli woosanga nga balinga aboogera yesu
ng'ogamba
yejjukira kati n'okusaanyizibwawo kw'ensi kupozingibwa olw'okusiiringa abaana ba
katonda
abo abalina okuwulira enjiri
ey'amazima
enjiri
ey'obulokozi
ekigambo kristo
yesu
eyajja mu muzingo gw'ekitabo
gwamuwandiikibwako
era bwe bawulira ne bagamba nti amiina y'oyo yesu omujulirwa ow'amazima yesu
yeebazibwa
kakati ekisinga okwewuunyisa
nti
wadde ensi yayimirizibwamu okusaanyizibwawo
destruction of the world was stopped.
Lwa kusiringa abaana ba Katonda.
For sealing of the children of God.
Naye kankana abasiirirwa bw'obuuza be baliwo
bano. Right now when you ask who are those being sealed?
Kakati gwe teeberezaamu ku njiri gy'ozoowulira.
No, imagine the gospel you've been accessing before.
Nga si njiri ya bulokozi muno oba okuyiga bwakabaka bw'omuggulu.
Gospel of salvation of entering the kingdom of heaven.
Amuliye mu maanyi ngaago kitwale waliwo kiikino
ng'olowooza
malayika wa siru asobola okuyita ewamu eyo
okusiiringa
katebereza mwaga ddiini ddiini
ago
n'enjiri gye balimu jjukira mu Bebulaniya esula esooka
13:14
bamalayika baweereza abagenda osikira
obulokozi
kusikira bwakabaka bwa mu ggulu kati malayika wa siru tayinza kujja
kusiiringa
nga gwe olugendo lw'eggulu si bw'oliko enjiri y'eggulu si gy'oliko
n'obutuukirivu
agenda kusiiringa atya yesu yeebazibwe
kubanga
oluvannyuma lw'okuwulira enjiri
eyo
osiiringibwa enjiri kugyoyongera okuba nga eyingiramu amazima ayitibwa amiina bwe yiyongera okujjulamu nga ne malayika yeetegeka owasiiru waliwo lw'otuuka
mutuufu
kati ng'omuzingo gw'ekitabo guli mu
ggwe
ogwo gwennyini gw'akola mu siiru
is the same it makes a seal
akola mwejjenje erimasamasanga lyaka emirundi musanvu
out of which makes a shining stone which shines 7 times
meyo musanvu ejja katonda
the 7 spirits of God
gibeera wano mukyeri
it's right on the forehead
yesu yeebazibwe
praise Jesus so much
ku mubiri guli okuva mu ggulu
the body which comes from heaven
si guno ogwo ogw'ennyama
that body of flesh
kubanga omubiri guli okuva mu ggulu gulekebwawo ka part
yako for the body from heaven they reserve that part
siiru eyo bwe banaagiteeka
where that seal will be put
kaakati teeberezaamu ng'obadde mu njiri za oleekaana
buleekaani naye
wabula bannange ekizibu kiri ku
nsi
ne tutuula eyo
ne
musitula entebe
ne muli
kaakati nga bwe mulowooza nti mujja kugendamu
ekintu
ekibadde ekizibu
ddala
simanyi oba abadde ogenda yita ku kituli
kyawe kubanga
oluvannyuma lw'obutabeera na siru ya katonda ebyeggulu olina
byerabira
ate siru eyo bagiteeka ku mubiri guli okuva
mu ggulu
bw'ozaalibwa omulundi
ogw'okubiri
kati ekisinga okwewunyisa ebintu bye tuba tulina okunnyonnyoka ennyo mu
kkanisa
ate si bye
tunnyonnyoka
tubeera ku mmere ya leero
mayumba
n'amamotoka byokka ekitandibadde kibi ku byagala n'okubisaba ebuva eri katonda
naye
tulekawo ensonga enkulu ez'amateeka ensonga enkulu ez'obwakabaka bwa katonda ne tutanula ate okugoberera obusonga obutini bwe yayongerako nti naye mwe musooke munoonye obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwabwo deni ebisigadde nja kubibongerako kati bwe yagamba otwongera ate ffe ebyatufuukira omutawaana bye tuliko bye binoonya bubi nnyo tweerabira ensonga enkulu atteebereza mu ku kintu kya siiru bwe tutuuka ku siiru
eno
ne kkoodi ezitambulirwamu okuteeka kwa siiru
eno
malayika w'ekibi ky'omusanvu mwatambulira
bwati
bwayogera
amiina
akati gwe ne bakusiŋŋaana
ne
ku bulimba ng'ogamba
amiina
mbwoyo ye yesu waliwo abayinza osimba wano layini ku byamagero amiina kakati yesu yagambako
ebyo
kale kwegamba
now
yonga ekkanisa ebadde bubi nnyo
abamanyi
bagende bakugamba nti ekkuba eringira mu bwakabaka
bw'omuggulufuna
ne tulowooza oba lifunda
litya
obutamanya
ignorance
we bulifunza ne libeera funda bwe liti nga n'abalira ba batini
nnyo
kyokka ogukuba ogugenda mu geena gw'ogugazi
bwefwe
omanyi ebintu bya sitaani tebyetaaga nnyo kumanya okola bukozi byakigwagwa oba bikukomyawa tebakunnyonnyola
ye
sitaani okuteekako siiru ye lukankaaga tekikwetaaga kutegeera kikwetaagisa kusiriwala n'okola ebitali bya
butuukirivu
Yes,
Jesus.
Sitani okuteekako siiru
ye. Satan to put the seal on you.
Lukankaaga mu mukazi.
The seal 3:6.
Kikwetaagisa kusiriwala kwonooneka. Kola butali butuukirivu.
Do unrighteousness.
Naye Katonda okuteekako
siiru ye. God to put the seal on you.
Kikwetaagisa okutegeera amazima.
To understand the truth.
Yes,
Jesus.
Kale ndowooza olabye olugendo lwe
lufaanaganako. How that journey is.
Ate bw'olina okumanya
ddi
lw'ogamba amiina n'olwotagamba
amiinakubanga
ebigambo ebyo biringa bibiri
amiina
kitegeeza weewaawo
opposite
yaayo si
weewaawo
buli lw'ogamba amiina
oyo
yesu ge mazima si weewaawo oyo ye
antichrist
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye kati bannange wano waliwo ekizibu nno.
Right now there is a problem.
Kubanga oyinza okumala googera bigera amiina
bitasaana. Pick a man where it's not required.
Ne batakuteekako siiru wadde.
They never put the seal upon you.
Siiru ya Katonda n'otayinza dda okugirabako.
You never see of the seal of God.
Naye nga obadde okuŋŋaana bulijjo.
Yet you is gathering every day.
Naye nga totuukira ddala mu kutegeeza
ddala amazima. But you never reach to understanding of the truth.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ekyo nakyo kyantiisa kiri awo.
That too is so threatening.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye Mukama mulungi.
God is good.
Cherife
that unto us.
Atwagalira dadulukoke nokutukira dadukumanya mazima gonna.
Just to get saved to reach to know we got truth.
Sikulokoka kokka nokubao.
Just to get saved that you end on that point.
Wabudoboli nokulokoka
but you have to get saved.
Nokutukira dadukumanya mazima gonna.
Reaching to know we all truth.
Yes yebaziwe.
Praise Jesus.
So sikabuga minzo manyi nalokoka kyakuwa.
Just claim my God saved it's finished.
Yes yebaziwe.
Praise Jesus.
Kino sikya kugamba temisewe kisoke sule yokubi.
What tells us in 1 Timothy chapter 2.
Ekikirizibwa mu maaso
ge
nti Katonda ayagala abantu pati gye basooka
balokoke
naye oluvannyuma lw'okulokoka banoonye okumanya amazima gonna kati wali wakolako siteepu
emu gemulokole ow'omunsi
kyatannabakkola
ab'omumaddiini
tebannabakulokoka akati gwe mulokola akakasa nga wayatula obulokozi
eyo
siteepu esooka wagikola naye siteepu ey'okubiri
tonnagikola
ey'okutuukira ddala mu kumanya amazima
gonna
kubanga gy'okoma okumanya amazima
oba
omanyi kristo kubanga kristo ge mazima era y'amiina kubanga mu mazima we tugambira nti amiina yajja mu muzingo gw'ekitabo gwa
muwandiikibwakobwe
tubuulirwanga ekigambo kya katonda bwe
kiri
nga tebongeddeemu tebatoddeemu tebanyodde olwo tugamba nti
amiini
yesu
yebazibwekubanga
tuba tumufunyenga bwali
ye
yesu yebazibwe so mu byonna ab'oluganda wakola bulungi okulokoka weebale naye waliwo sitepu endala ey'okumanya amazima gonna ebyamazima ebyogera ku mukama waffe yesu olwogambe nti
amin
kati nno malayika wa siiru yajja
kubalabika
lunaaba luliawo olunaku lumu nga weebasa awantu
Or you sit in his place. And he is working on you. And he is putting the seal upon you.
That's
why they don't accept us to put any tattoos on our bodies.
We,
our tattoo we are meant to get is the seal of God.
Yes,
praise Jesus.
Kakati abooluganda
now brethren
mufube nnyo okukola ebitugwanidde ebyamazima era ebitambulira mu koodi ye n'amiina
kibwati
bwayogero ya amiina
mujulirwa
omwesigwa yesu yebazibwe
nnyo
omwesigwa era omujuliro w'amazima entandikwa y'okutonda kwa katonda yesu yebazibwe
nnyo
kati malayika ono
of the seal,
malayika
w'omusanvu, the seventh angel,
ye ayitamu ng'alaba abanakuwalidde ebibi by'ensi,
passes through see those who have grieved over the sins of the world.
N'alaba abagamba naye mutuufu,
and he sees those who say, but truly,
enjiri ezikirize,
that gospel is destroying people.
Ebyo ebikolwa ebyo bifu ebyo.
Those actions are wrong.
Ekkanisa teteekeddwa kubeera
bwe. Church is not meant to be like that.
Bannange tulina kuba bwetu.
We have to be like this.
Yagamba ono nno alina omusana
gw'ekigambo. This one has the light of the world.
Nabo bagumala okukola mu seal.
Let me see whether there's enough to make a seal from it.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye obeera mu nsi muno
enjiri
enfunga ogamba nammwe muleke bannammwe
ye
lwaki mwogera ku
bapasita
malayika wa siiru n'akusinga neza ng'okola
ebyo
ne bw'oba weegamba nti oli mulokole tayinza kuteekako siiru ya
katonda
kubanga ayagala nnyo onakuwala olw'ebibi ebyo
naawe
onakuwalire muwamu n'abanakuwala
kubanga
ye katonda aba anakuwalidde ebibi ebyo ate oganja onakuwalamu
naye
yesu yebazibwe kati gwe bonaagamba baleke boogere babulire ebyabwe naffe
mwetuli
olina okunakuwalira wamu ne katonda olw'ebibi ebyo era n'owakanya obutali
butuukirivu
mu kuwakana okw'amagezi
okugamba
nti okuwakana okuli mu kigambo
kubanga
mu kigambo kya katonda mwe muli
amagezi
yesu yebazibwe kubera toddaawo nga abantu bannabbi obulimba bakola bye bakola nga gwe boogamba babaleke ka tusomeko mu ezeekyeri essula ey'omwenda
ezeekyeri essula ya mwenda onye olusooka awo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu matu gange ng'ayogera nti sembeza abo abakulira ekibuga buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe olunya olw'okubiri kale laba abasajja mukaaga ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'engulu ogwolekera obukiiko obwa kkono buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe n'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato
yesu yebazibwe
nnyo
bano bye bamalayika omusanvu
abakutte
ebyomusanvu omukaaga bo baalimu n'ebyokulwanyisa
byabwe
naye nga mulimu ono ow'omusanvu
alina
ekikompe kya bwino abeera awo sibuku ne bwino we mu kibya
kyeadizayininga
siiru
ey'omwoyo
omutukuvu n'ayakayakana muggwe
ey'omusanvu
nga lampusitandi eyo bwogira jinja alikola nga lidimu kalazi zaakayakana emirundi
musanvu
obwenyi wano ne bwakayaka era teri mugatukuvu ali muggulu atalina
sinakabe
bamalayika abatukuvubonna batekebwako
sinuyatebeerawo
ng'ogiraba
eyakaogenda
okulaba feesi yamalayika eyakanga
enjubaate
nemala
neetereera
bulungi
notunulira omutukuvufeesi yakanga enjubanemala
neetereera kadi sitaani nga bwateeka kubonoonyi siruye
lukaga kaga
waliyo siru ya katonda erabikira mu myomusanvu
yoyongera
okujjuzibwa amagezi agali mu
kigambo
okutegeera okuli mu kigambo
kyaokuteesa
okuli mu kigambo
kyakatonda
amaanyi agali mu kigambo okumanya okuli mu kigambo kyakatonda okutya mukama
kukyawa
ekibi
ng'ekigambo
kyakatonda bwe kyogera omwoyo wa mukama ng'osaamu katonda kitaffe ekitiibwa
n'omwana
siru eyo eba erina
okuteekebwa
ey'omwoyo wa katonda naye nga malayika ono ayitamu okugenda okusiiringa abantu abawulira enjiri y'obulokozi ne bagamba amiina nti oyo kristo
yesuemazima
yesu yebazibwe era ne banakuwala nnyo olw'enjiri enfu eziri mu nsi
batuyongeri owulire
ezekyeri essula ey'omwenda olunya olwokubiri ne bayimirira ne bayingira ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo olunya olwokusatu awo ekitiibwa kya katonda wa isirayiri kyali kirinnya okuva ku kerubi kwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba n'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato olwokuna awo mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga wakati mu yerusaalemi oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abasse ebikkoowe era abakabirira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo olwokutaanoyesu
yebazibwe nnyo
malayika
ono wasiru ya katonda amugamba gwegenda olabe buli muntu yenna anakuwalidde ebikolwa
ebibi
ebiri mu nsi abantu nga mutuufu balina omusana gw'ekigambo basobola
okulabane
bagamba nebino ebikolwa si bye birina okuba mu nsi
newankubadde
mu kkanisa ne bamugamba gweyitamu ng'ogenda osi obadizayiningako siiru eri abo abagamba abamanyi amazima era abawogera nti amiina nga bamaze okuwulira ddala nti ono ye kristo g'emazima so oyinza okuba nga owulira koodi y'ekibiya ky'amalayika
ekyomusanvu
ngeri bwati wayogera amiina n'ogamba lwaki balina ekigambo ekyo munnaggoba tiwawulira njiri eyitibwa amiina amazima agali mu kigambo oyo nga ye mukama waffe yesu
eyajja
muzingo gw'ekitabo gwamuwandikibwako osuubira siru ya katonda
don't expect the seal of God.
Ojja kumala biseera eyo
gy'okuŋŋaanira waste time where you're fellowshipping from.
Ate abantu bagenda balowooza nsaaga.
People think I'm joking over this.
Kuno si kusaaga.
This is not a joke.
Tosobola funa siru ya Katonda.
Get the seal of God.
Nga towulira mazima ga kigambo kya Katonda.
Don't hear truth of the word of God.
Kubanga olina kugamba amiina.
You have to say amen.
Otegeeza Yesu.
Which means Christ.
Amazima.
The truth.
Era nga yajja musingo gw'ekitabo gwamuwandikibwako
siiru
bagikola okuva mu njiri gy'owulira kati awulina kwebuuza bwebuuza
eze
biki byempulira gye
mbeera eyo
omanyi sigana nko bantu kuŋŋaanira gye
baagala
bayibuli nga kakati omugezigezi ekigambo kimu
kimukola
bw'obeera ng'osobola okuwulira ngeri olina
okutuowakatonda
akolakiawulira ebya katonda tiwendaga kuteekamu
muguwakakuulira
kintu kimu ky'olina okumanya
nti
bwe tuba tubuulira enjiri
netunoonya
byammwe
tunoonya
mmwe
kubanga
naffe katonda yatunoonya
kubanga
nze singa si katonda kunnoonya ani yandinoonyeza nze nali nebulira
ddeyoi naye
bwamala okunoonya n'andaba
n'agamba
katigendo noonye
naye
Yes, you have
raised Jesus. If God has never discovered you,
then you
have had to seek for your colleagues to take them where?
Yes, you have
raised Jesus.
Once
you have discovered God and He too has discovered you,
He
discovers you and you too discover
Him.
He sends you, go bring your colleagues to me.
Now,
ask that minister who is serving you out there in this religion,
salvation
which is fake of today. God discovered you, and you to discover Him. I'm hanging there. They sent you to take me where?
Yes, we have
praise Jesus. Now, brethren,
angel
moved through passing to seal the children of God. Most of them never knew of it. When they make a seal on you, may wake up not realizing they have made a seal upon you.
One
day they take in a vision, you see your shining in the forehead. Seal of God, when did that get it? For others, they check out of the body. As they show them, they have the seal.
But
this is a guarantee of salvation.
Of
your inheritance in heaven. And when they give it to you,
it will
be proven that a man is entered. You've gone back home. Right now, get it today. If God
foresees
your future the way you want to mess it up, to give it to you today may be very hard. But
He
wants to give it to you today.
Now,
it's you to prove Him you're determined with the truth.
You
hold a great guarantee.
Of
your inheritance.
And
I'm not getting off track.
I'm
not going to fail to enter heaven.
But
in you, you have strength and boldness.
Yes, we have
praise Jesus.
So to
let's yearn as we are in the gospel of truth. For anytime we hear the gospel of salvation and the truth,
and
we say our hearts so we don't speak with our mouths, and we say amen.
Oh, yes.
That is the Christ.
And
that is the truth. God sees that
the
gospel has begun to gather within you, but you are in a place
there
is no gospel even written in you. Let's finish Ezekiel.
Ezekiel 9,
verses 5.
N'abalala n'abagamba, nze nga mpulira, nti mwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma, mufumite. Eriiso lyammwe liremu okusonyiwa, so temubanga na kisa. Olw'omukaaga, mutire ddala omukadde n'omulenzi, n'omuwala, n'abaana abato, n'abakazi. Naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero era musokera watukuvu wange
kakati.
No.
Kino kye kiriwo.
This is what is.
Olwaleero malayika w'okufa bw'aba ayitamu.
The day when the angel of death is passing.
N'ow'emagombe.
And the one of hell.
Ow'emagombe tasobola kusembera w'oli ng'olina siru ya
Mukama. One of hell cannot draw close to you when you have the seal of God.
Asigala eri.
He remains aside.
Bamugamba tosembera aliko siru.
They don't get close to the one with the seal.
That's why I
leaves the body just unclothing it free. But the evil and hell and the pain and the anguish is too much their way. They told them the one with the seal of God don't draw close to them.
Yes, we have
praise Jesus.
The
day of the Lord,
the you're
going to be like that. We shall be there. Bruce Paul,
the
stone passes to hit your neighbor and doesn't target you. The spirit directing it. He sees it on his forehead. You have a
stitch.
He knocks the one without the
stitch.
As the
stars
will fall. And they locate the ones with the seal.
Remember,
the one they will eat, they
will
not die. They
knock
them and they mourn till the wind blows off them and they run again. After they have raised another comes. That day, those with the seal of God, nothing will hit you.
And
just as today,
you
can clothe the body without any pain you feel. Church, I don't know things we go to
hear before.
And surprised me so much. We were
pushed
things which are not clear well.
And
the
foundation
is not coming out clear. Why we hear the gospel of truth?
Most
of us came with different intentions. When you come and
look at
I see power, you are lifted. When you don't hear that, you feel you've not heard anything. Why you have to come hear truth?
Yes, he was
raised Jesus so much.
So if you don't be bad,
I've been and we are in the situation of destruction.
So that is
what surprises
both.
When you hear in Ezekiel 9,
angel
of seal, after he steals those who grieve over sins.
They
told him, begin from the sanctuary. Judgment begins from the house. Begin right from church where they have gathered.
It is
threatening to find you have gathered fellowship when it's you that pierce with the sword angel of hell, of death. On the other day, fellowship
gathered,
and the stone hits the pastor, the pulpit down. They tell them, begin from the sanctuary where they gather from. There are people who are not settled there. What surprises?
Elders,
people you age within church.
You
no more want to know. Being old is to have wisdom.
You
spent many years in salvation. Salvation is not experience. Salvation is knowing truth.
It's not the spirit that you have experience.
It's not the job of the world. The more you are in it, you gain more experience in it. You can be salvation 30 years and another 3 years and they know more truth and start strong in it more than you.
The more you spend, the more you gain experience.
For when you consider years, seeking truth, thinking the years you've spent, you gain knowledge. When God will leave me on the world, go out. I will be made seeking truth while I'm walking old age. The wise thing you put aside. Ezekiel 9, verse 6.
Awo ne basokera ku bakadde abali mu maaso g'ennyumba. Olunya olw'omusanvu. N'abagamba nti, ennyumba mugyonoone. Mujuze empya abattiddwa. Mufulume.
Basokera mu kuŋŋaanira. Era ku lunaku lwa Mukama gye bagenda
osookera. The day of the Lord, they're going to first target churches, synagogues. That's why
it's from
Matthew 24, he says, bring back that day that will happen on the Sabbath. And they have gathered.
Amadini nga gakunganya, all they have not gone to heaven.
They have not gone.
The one of pastor,
look at the pastor, so
he's making a general prophet.
Let's ask it never happens on the Sabbath when it gathered. For the shame which you gathered, they take you are remaining.
We fellowship together, but you are a con man person.
Who came plotting our dress.
Our dress, they are helping.
Let's utilize the opportunity.
Thank you, welcome back.
They will find you in such things.
Now you have a problem. We don't want to help you on physical things.
We want to help your spirit.
We can hear heaven.
They told them to fast.
Where they are
gathered to feel the slain there.
And you first as you wake up, we have left.
Rapture has left me. As you see the forehead. Three, four things has come from where?
All of the gospel of Lucifer.
In Brave View 666.
Pastor, what is this you two have? Praise Jesus. But I request you one thing, get from drama of this world.
Come away, the gospel of truth, the gospel known as Amen. Expect the seal of God. Let's move on to Ezekiel.
Ezekiel 9:8. Mujuze mpya abatidwa mufurume. Awo ne bafuruma ne bafumitira mu kibuga.
Kakati bana agenda olumba abo
munsi. Attackers in the world.
Nabo mazo furume amakungani na makanisa.
Swept through all the churches and synagogues.
Ajukira abakyali kubo makanisa.
Remember others still those in the synagogue.
Nabe wabweru.
Those ones outside, they are watching what's in the synagogue.
Baba bakyali ku mulyango gyo kulingiriza be bafumisha fumisha.
Those of
nga babasingana ku mulyango namwe.
They find them too.
But
judgment begins from the house.
That what you hear, synagogue, and are not up to seeking truth.
Because the apostle doesn't mind us. This is how we mind you.
This is how we mind you, is how we can love you.
Yes, we have praise Jesus so much. In the Luganda language they speak, that a fly which loves you falls on your womb. But when you wonder, why is it coming?
It's like a fly has what meaning?
It licks off all the worms on the wounds. It licks them off from your wound. Because you feel it injects you in your wound, you beat it off yourself.
Now we love you so much, accept us, lick off all the wounds, all the big-headedness. Yesu
yebazibwe. Praise Jesus.
Naye nga Mukama waffe Yesu
yatulabulirawo. The Lord Jesus warned us.
N'atugamba gye tukoma okubeera mu ye
amiina. The more we are in him, the amen.
N'ebigambo bye nga biri mu
ffe. Even his words within us.
Tusobola okusaba kyonna kye
twetaaga. We can ask all that we need is given us.
So gy'okoma okubeera.
The more you are in the word of God.
Oli wa ddembe n'okusaba siru ya Katonda.
We've even asked the seal of God.
Kubanga naye muli oba owulira nakyo ekyo kaakati.
Feel right now.
When you meet them together,
where I've stood the word now, it's
God,
let me give you the seal of going home back, the seal of God, the seal of the Holy Spirit. Hold a guarantee. What you ask, you feel is possible. That's why it tells us in John 17. John 15, verse 7.
Yokane sura ya 15 onyolo musanvu.
John 15, verse 7.
Bwe mubeera mu nze, n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna mukikolerwenga.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bwe tubeera mu Kristo,
if we abide in Christ,
n'ebigambo bye nga biri mu
ffe, his words are in us.
Kubanga buli lwe tuwulira amazima agali mu kigambo, tuba tuwulira Kristo.
We hear Christ.
Era aba tuli mu ye,
and we are in him,
n'ebigambo bye nga biri mu
ffe, his words are in us.
Kati ebigambo bino,
now these words,
gye bikoma okuwandiikibwa mu ffe n'omwoyo omutukuvu,
they are written in us by the Holy Spirit.
Tufuuke ebbaluwa.
We become a letter.
Ebyennyini abatuweereza gye bazibaweereza.
Those who have ministered as they've ministered.
Era singa osiŋŋanibwa ng'ofuuse ebbaluwa
eno. If you are found, we'll become that letter.
Malayika wa Siru akwata ebyo ebikuwandiikiddwa.
The angel of the seal gets what's written in you.
N'abikolamu ejjinja ery'omuwendo.
Out of which he makes a precious stone.
Lyateekako siru ya Katonda.
Puts upon the seal of God.
Katusomeko mu Bakolinso
owulire. Let's read in the Corinthians and we hear.
Bakolinso ekyokubiri.
Second Corinthians.
Esula eyokusatu.
Chapter 3.
Kale tukusaba ekintu kimu.
I will request you one thing.
Ekigendwa kye ekyokukuŋŋaananga mu kanisa.
Of gathering in the church.
Okuwuliranga amazima g'ekigambo kya Katonda.
The truth of the word of God.
Olwo nno olyoke ogambe nti amiina.
Then you say amen.
Okakasa nti oyo ye Yesu.
You prove that is the Jesus.
Yajja mu muzingo gw'ekitabo ogwamuwandiikibwako.
The scroll written about him.
Kiyanguizemu malaika wa siri.
That it quickens the angel of the seal.
Malaika wa siri wakola omu.
The angel of the seal works alone.
Bano ba Gabrieli bayitamu n'enjiri ne batereza mu kintu kyonna.
Pass through the gospel to align all things.
Naye ate wa siri yayitamu nga atuukiriza
mu kintu. Angel of the seal
kimwanguyira.
Feeling it eases his way.
Kuba gwe abantu nga batono mu nsi abawulira enjiri
ndege
eteekebwako siri.
A very few who hear a gospel which can make you be sealed.
But don't know.
They are very few.
Never mind you had the band, and
they would have been many, would have handled them all alone.
When we call a sin, the Timothy will make that you can see.
It doesn't need 2 minutes for that.
Nina, but take you up,
but those put upon the seal are very few.
And they come again and go now.
You know how it's narrow.
Those
who see it as they are few.
They have found that we have
narrowed because of ignorance.
To create the amount of basic knowledge,
now to pass my people are desperate for lacking knowledge.
Let's read
2 Corinthians chapter 3.
Fubarabanga ubera mungiri yamazima.
Try to see you get be the gospel of truth. Omoya
wandike.
The spirit writes.
Kubanga bakoraga namune malaika wa siru.
They work together with the angel of the seal.
Tusiringi mana omoyo wa Katonda.
Are sealed by the spirit of God.
Na tutumi nga malaika wa siru yajja kutuukiriza.
The angel of the seal comes to fulfill.
Ati yomoyo kyaso kokora.
What the spirit first does.
Kuandika mu buli buli mazima.
Write in you every truth.
Agatanyoleddwa.
It's not twisted.
Enjiri nga tetoleddwa.
Teyongeddwa. And he writes in you.
Ati omuwandiisi munne.
Now his fellow writer.
Malaika wa siru.
Angel of the seal.
Naye nga ajja designing.
He too comes designs the seal.
Maro designing ejjinja.
Let me design his stone. And he designs it well.
Bampadde erinnya ly'empozi yabadde.
His name was what?
Prophet Giriton.
Prophet Gildon.
Clinton. Kugamba atunulamu muri narabe erinnya
lyo. Is this your name up there?
Nari designing.
And he designs it onto you. And he sees it fitted well. It is shining well. He puts it on.
Ninga jukira starting point.
Yet remember the starting point.
Eri kuba nti omwoyo yatandise dda owandiika ebigambo bino mu ggwe.
That the spirit began to write these words.
Buli lw'obiwuliranga byebyo bye bya
amiina. You hear them, they are the amen.
Ge mazima.
This is the truth. And they are written in you. And the angel of the seal comes to cover all of them. Which the spirit puts you on the desktop. The head and the mind. Which he puts in your heart inside you.
That
goes in your inner man. He gathers all of them. And bolts out his precious stone.
Katusome bakolisa ulire.
Bakolinsi ekyokubiri essula ya kusatu olunya olw'ekumi n'ebbiri. Kale nga bwe tulina essuubi eryenkana awo.
Katuddeyo ku lusooka.
Bakolinsi ekyokubiri essula ya kusatu olunya olusooka. Tutanula nate okwetendereza ffekka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza erimmwe oba ezive gye muli. Olunya olw'okubiri. Mwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe abantu bonna gye bategeera gye basoma. Olunya olw'okusatu. Nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twamuweererezaamu etawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu si ku bipande by'amayinja wabula ku bipande by'emitima egy'omubiri.
Yes, you was with you.
Praise Jesus so much.
Kakati uliriza kino.
Now listen to this.
Buli lwetuweereza nga twogera naffe amazima.
In the time we minister as we speak truth.
Kristo Yesu.
In the Christ Jesus.
Ajiddwa nga amen.
Who is known as a man.
Omwoyo mutukuvu aba akola omulimu mwangu nnyo okuba wandiika.
Also does a work right in you quick.
Yensonga lwaki wano.
It's the reason why here.
Musobola okukwata ennyiriri zonna ze mwagala.
You can get all the scriptures you want.
So nga ate ku mukono gw'eri temwakisobola.
Get outside before you would not handle.
Mu madini tekisoboka.
In religion it's impossible.
Obulokozi buno obubaddewo tekisoboka.
Salvation which has been it's impossible.
Eiza bubogezi zaako bikwata obikwata kifuula
nnyini. You get to get them, you get them when they are twisted.
Nga tebirina order.
And they have no order.
Naye wano omwoyo alina okuwandika kubanga tetwongeramu.
Here the spirit has to write new for we don't add in the words.
Tetutoolamu
teri kunyoola. We don't twist in them.
Twogera amazima namwe ne mugamba mu mitima gyammu amiina.
You too in your hearts you say amen.
Malaika wa siri ne yeetegeka.
The angel of the seal prepares himself.
Alaba omwoyo omutukuvu by'awandiika.
This is what the spirit writes.
Yagala kati bwe binaabiweze ebikola siri nga nyingira.
When they reach to make a seal I'll enter.
Nnaku lumu ojja kukyanga baakukozeeko
dda. One day you wake up and they've worked on you.
Sikakasa nti mwenna mulina siri
ya Katonda. I don't prove that all of you have the seal of God.
N'essuubi nti gyekoma okubanga mbulira amazima agatutooleddwamu.
The more I preach truth to you.
Naawe ng'okkiriza era nga weewaayo gye gali.
If you believe and you commit yourself to the truth.
Olunaku lumu siri ojja kugifuna.
One day you'll get the seal.
Nwana nnyo kola omulimu ogwo.
I find much do that work.
Nga ndaba nga bangi ku ffe.
And I see many of us.
Tusobola okuyitawo tuyingire omulyango
gwe. We can pass through enter door of heaven.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Abangi balwano balwano ogende mu America.
Many fight travel to America.
Baakusabiranga osobole oyingira mu America.
For you to enter America.
Osobole ozimba amadyonga.
Build houses.
Kutwala amataka n'ebiringa ebyo.
Land and things like
that. Naye ebyo si lutalo lwange.
That's not my battle.
Ebyo Mukama yagamba kuyongera.
God said to add them to us.
Ebangamba labirira ebyo.
He told me watch over the spirits.
Ngana abalibwa ku.
As the one who be counted among them.
Kuwa embalirira.
To give an accountability.
Kati kyenfuba kakasanga buli ampeereddwa.
What I try, whoever is given me.
Oba ateereddwa mu kkubo lye ntambulira.
Put in the way I move.
Ery'okudda mu bwakabaka bw'omuggulu.
Going back to heaven.
Ate kufuna amazima ganamuweesa siru ya Katonda asobole okudda mu ggulu.
Proof by which you get a seal to go to heaven.
Era bwe kibanga kulya.
If it's eating.
Oba kwebaka kukulemesa.
Sleeping is what fails you.
Oba mulimu.
Or a job.
Nfuba olabanga mbitereeze.
I try to see I work on that.
Si kulwange.
Less.
Naye nsaba nnyo omwoyo omutukuvu ayambe.
All the spirit of
heaven. Nekiri abamalayika. Olema okubuzaabuzibwa ekikulemesa okufuna amazima.
Get confused to be here to get truth.
Era nsaba bonda banga nkola omulimu ogwo tukwatire wamu.
If you see me do that work let's join hands.
Banga omuntu omulala omugaga gundi guno omulimu gukulemesa nga tukole guno.
I tell him, this work hinders you, work this and they say, leave me in this work.
No, I'm going to go.
You tell
him,
friend,
you
have freedom to come close
no,
to the
no, synagogue. No, and no,
fellowship, you get truth.
You
say, me, I'll come from my far place.
Inga no wewe uzakati
matuasi
kwachi mbanu ano jeoberengo ufuna abazimu njimanye mulunje toso afuna siri ya
kadoo you can't
okuja kongo bazo kujuzibwe chigambo cha
kadoo you are filled of the word of God
atenga chiri mu mazima
it is the truth
chiri mu amina
in the amen
donge byo kulya tujja kulya
things of eating we shall eat
emi mutuli jafuna tuya tulina
sente
nyingi mukama atuwadde
money God has given us
wanone kuru yaje na gamba ebi bya sente kati weba tanuru ya the
issues of money if it's if it's a this if it's a block it's finished to be heated
ya dire the
things are settled
naga tusuke kizibu
that's not a problem
ekizibu kyangi
my problem
yenga katunda ga ekizibu kyangi kufuna siru ye
problem is us getting a seal
alijine kezo kutenda ko kufuna siru nga kuri
okukuriteria okukuriteria
mazima afuba tufune injili yake
if it's to get the still, he tries to us get the gospel of truth.
Yes,
praise Jesus so much.
So, Jaguida and Jamaica was still.
Now, this is the age of the sea.
Washingana, we want to be attending a door and come up with
the Holy Spirit began to write new words.
Eranga Nangi, Miranuka Kafumuri.
Me to have an assurance in me.
Jimazimofus, Barua, Jemba, Depere, the Zango Bangan.
The letter means a true for long.
Nego, Evozi.
But ask yourself.
Abandubanji, come up for your gamble.
Many people, the Lord said.
He's
going to chase them before him. Picking these words down here. Matthew 7:21. He chases them.
And
told him, we preached in your name. Go away, I've never known
you.
You preached what you preached was written in who? Many people ask, why does God say they preached in his name and will chase them? No one they made a letter. The Spirit wrote in as they preached. They preached what they have subtracted and added in. And what they have twisted. Now they claim we preached. Go from me.
They
never known you rebellious. You never did what my father wants. Let's read and we hear.
Matthew 7:21. Si alingira mbwa kabaka obomugulu. Wabula akola kitanga ali mugulu byayagala. Banja abali ngamba kulunaku lulinti. Mukama wange, mukama wafe, tetuala gulira mulinya lyo. Tetuago vanga diamond mulinya lyo.
Yali ensonga.
Was it the main issue?
Tetuago langa bya magero binji mulinya lyo. Olwabi mwesatu. Nendyo kamba tulira anti. Siba manyanga komwe. Muve wendi mwenna abakola ebyobujemu.
Kati.
Now.
Abange.
Friends.
We
preached in your name. We cast demons. We made miracles in your name. We raised the dead. Go from me, you rebellious ones. Chasing demons, was it a rebellious act? That was it a major work, and was it yours? Was it not by the Holy Spirit?
Matthew 12:28.
I chase demons by the Spirit of God. The kingdom of God has come for
you.
Now you chase demons by who? The problem is right here. You claim one thing, you preach the gospel. No one was written in. Neither the true witness whom will testify
all.
And you preach to them and they refuse. I have a witness
about that. The
other day you preached truth to them, it was recorded. But they refused to believe. Those meant to believe. Wasted their time.
There was
another who wasted their time. Fellowship, they wasted your time.
God's
Spirit wrote in you.
Now
you became a letter where? Okay. Now let's say. Let's raise anyone who came from wherever they came. Tell us what they wrote within you before where you were. You see the time they wasted for you? Now, the angel of the seal, how will he have put the seal on you?
Yes,
praise Jesus so much. Now, in all brethren, as we believe, as the scripture tells us, in Revelation chapter 3, verse 17, overcome and stick on the truth of the word of God. Get this stone and then they put the seal on you.
Revelation 3:17.
Revelation 2:17. Revelation 2:17. Who knows where that hidden manna is?
The
lifestyle of angels is not read about.
There
is making food
in the
city of God, Jerusalem of heaven. We make
food and eating
the book directly, knowing it.
You point, I want to go and see the new
heavens and new earth.
The
secrets of the kingdom, you see everything.
So we study
the lifestyle of angels ahead. We shall reach to also see that.
Revelations 2:17.
Yes, he was with
you. Praise Jesus so much.
The
one given a seal is the one who knows that name.
That
stone God gives it to is shining.
And
it has its your name upon it.
The name
of the above the heavens.
But why
when we were there as Psalms 90 tells us, each one had their own name there.
Besides,
he's given us in heavens and earth created
prophets,
apostles, and pastors. Above the heavens where we never served, we were children there. That's upon your seal.
When
we are in the city,
you
don't need to ask who is this. You look at their stone. And it comes out, and name comes in. Now, brethren,
let's
have things we work for which are clear in this salvation.
Never
think of eating and going to toilet.
This
piece of eating, they get corrupted.
We are eating
chicken and things we think God has risen for us.
Told
us that you put in the mouth and after you go to toilet.
Yes, you must
praise Jesus.
Let's
think beyond those.
We will see
the glories of the kingdom of God.
Because you
drive the end on this world.
Before
you drive, you're going to be driving.
For
we believe you're supposed to drive.
These
our cars of heaven, the visions,
trans,
Azota. The
Azotas.
What about these little cars of the world?
Their
additions.
You
will see of the goodness of God.
The
gospel of the kingdom and righteousness in the kingdom of heaven.
We are
going to see the goodness of God.
You
know, some people used to say,
speak
truth in the world, you can live a sorrowful life. And instead to speak truth,
you preach the
right gospel, you can fail with it.
You can't see
sorrow on the world.
And
people of olden days were like that.
Those who tried to
preach righteousness, they were in sorrows alone. They have no shoes. They wore the same clothing. And they are so bad law. And we thought preaching of righteousness. Maybe you have to be poor. And to suffer.
And you
all look disfigured.
And
you sleep in the funniest practice.
It
doesn't mean that.
It
means to know all truth. When you will know the truth, the truth will set you free.
But
what happened
was
we only knew half.
And
we preached half.
And
we preached some things not perfected. Satan used to complain over
that.
Now those
preachers,
what he spoke last time.
We
had to be poor in that way.
Because
people abandoned preaching truth for being poor.
And being
struck by demons every time.
ng'ayogera obutuukirivu ayisibwa bubi emizimu gimukuba babeera balwadde ennaku zonna bazitoowererwa buli kiseera babeera mu kwegayira
buliseera
kubanga tebaamanyanga mazima bonna basobole ofuuka abeddembe baamanya nko kitundu ne balyoka babonaabona n'ekitundu era omusumba ajja n'empale nga n'ekiwato
tekinywera
ng'abagamba tuli buwulira butuukirivu mubanebutuukirivu tubeera bwe
kuti
tobulabanga ng'akuleta reference kati era ijja yokaana omubatiza yambalanga ddiba ng'akulagira ddala babulira obutuukirivu balina kuba
munnaye
ate kitaffe yatugamba obanga ayambaza
amalanga
si bwe kyalina okuba ebintu kwali tubikuttemu ekitufula
nnenge
naye tulyoka omulokole okuva mu kiwempe okuzimbawo bannanga akantu ebbaati limu balisondera
obw'emyaka
agenda okulaba enjiri tebajja gisobole ndaba amaanyi mukama akusitula eri ne babivaako ebyamazima waliwo gwagambye olina akakadde mu nnyumba baamalizeeyo nga
bawabidde
naye si bwe tugenda
okubeera
nsubira ekintandikwa
nnungi
olw'okumanya amazima gonna tumanyi buli bwe tulina okukwata
obutuukirivu
yesu yeebazibwe
so
waleme okuba kumwe addiira olw'ekigambo
ekyoyesu
yeebazibwe naye nga tukakase okusigala mu mazima tutoolamu era nga
tetwongeratujja
kuba twongerazaako ku
lunaku
tumaleyo omujulire w'amazima tumaleyo omwesigwa era omujulire
w'amazima
entandikwa ey'okutonda kwa
katonda
mukama akuwa omukisa
webalekuje
obadde obuuza kibuuzo
kama face Christ yebaz
praise the Lord Jesus
ekibuzo kyange kiri awo mukubikulira esuula ey'okubiri
my question is in Revelations 2
17
kyeri
nnyo eryo erikuweebwa
that the name given you
tiriba terimanyiddwa muntu yenna okugyako gwawe
known by any person except you holding it
era omwoyo annyonnyodde ng'alaga
spirit is explained saying
ky'erinnya ery'omu abaavu
the name of the above
erinnya eryo ŋŋenda okulimanya nga nzizeeyomu abaavu
name to know it shall we have gone to above
osobola nolimanyirako wano olimuuziza
naye
abasinga balimanya bayingira wali ku mulyango gwa
yerusalemu
mukama akumbeera
God bless you
tujja kwongerayo enkya ku
byasiirwa
kubanga tulina okunyoka koodi ziri endala nazo zongera okunyweza
engalo
tuzikube nga twebaza katonda